9flavor.com.
Kamu suka ku sasani, nikatukuna, nikatukulelela botata, waka kaufela. Usi ula kacheno, kibobutelele haunu, abusa nikamatela, kuwena molikani.
Nikatukufuma.
Soka kusasani nikato kubona nikato kulelela maikuto yaka kaufela usi unakacheno kibobute lele hahulu habusa nikamatela kuwena mulikani
nikato kukuma.
Flavor.com.